shankisupplier.com.
Sasa hivi ndio kitu madukani.
Sausani wewe.
Sausani.
Sije huko.
Sije. Producer kaji mpempa.
Sije huko kwa.
Ni kitaulo.
Astrofisto baby car.
Sije huko bwana speak au si.
Asante baba Nasma.
Wosh. Heba kunyanya. Siti mamzuri. Ela janoma. Wosh.
You scored on the beat.
Yesu. Shukua. Yesu lambaya. Wosh. Ela mjani, chidi mwana
tisasaba.
Tata bamba, tiso wao, chacha blokeni, chafujo, puyo, matinte, haya tule,
maugado,
mona, sharaba, mima, yusio,
baba fendo
nana. Wadone mamsani, Madonna pima msani,
Boskalewa.
Madonna pima msani, Sausani rana shkwa imani,
Tule mobu.
Madonna pima msani, Madonna pima msani, Madonna pima msani, Sausani rana shkwa imani,
Makapeo.
Tutu
macho chabo,
Madonna pima msani,
Sile du,
yuwa
mjeto,
Baba gani, anakushita tanyani, anasamini mwanawe. Nika una ufai mwana njikatale
Chante kono mani
Nimesali wa mwana ule Aimani shini nune nigule
Nesina
malisa njitume Na wauti ya tume Na lile chosi
mwana
asipu shafu
Ndegela jeshi
Donesha rifutia
Mwotio
Na siwezi kujutia
Mpanya tozi
Baba gani mfinyaji
Mkushi baba choko
Baba gani mkuchaji
Mkupagea
Nashupa masikio
Kila uambi walowewe tio
Mpanya
Baba gani mkipewa unaputia
Usiwa miwasho
Unaokea kupanya baku
Mbigo
na samani
Kisturi
Kidojo kareo
Suna
Zira mama ndoni chariyo kocha
Kisiwa kareo
Kwa uchaimu na foka
Yedwa na jiwa
Baba jamila
kusoma
Kapanya
nimeryo na jiwa
Matatizo yangu kachafua
Baka nimekua
Mblati ya maikia
Kama udugula
Kisafiri jeuri
Na ukienje kiesa unakufa masikini
Mbaya
Tunaishi nao lakini ndoma shetani
Waraga
na nchentani
Nyukia
Kuchiki kupima msani Yako nina vitu vingi akilini Nina majuku msijui na tokalini
Takia
Labado na pampana
Ya
juu tuliza kichwa Maisha akili siyo kukulupukia Nunda linakuja mbele na unakisia
Yesha
ndame
mabigo misakuni
Vikinyesha mfuwa na ugua
Washa
nikipia wakwati Haijarishi wangapi wanaonichukia
Yeje yantia
wakujaria
Chakupima
Saidi ya sauza njeshi langu
Kila
nisuyo yalipo nyuma chama langu Siyo leo mpaka kesho
Na wasamini
wa wameni onyesha jia
Wanapoka
sombio sauza nina kimbia
Na
ikipiri ya yonjia
Ugini
Kila kwesi walali Tunaifata hata tukipotea
tuyari
Tunaifika na baiki ya tutamani gari Na tucho kikutakutia
Katamani
juwa na ikutupele kaputia
Asicho
kikusewa na mshukulu mungu Mana kabari kikuna
repani
mkukia
Yoti
nime utambawa na lukia
Ulifotia
kukusewa ukutia
Mjoba nyaba
Mkuku wa chupa kisibo mmetupa Rose no chaps ina nukia
Eja kipiti sabla
Yusio
Madonna pima msani
Madonna pima msani
Madonna pima msani
Madonna pima msani
Yusio
Sausani rana shkwa imani
Yusio
Shkwa imani
Madonna pima msani
Yusio
Pima msani
Madonna pima msani
Yusio
Pima msani
Madonna pima msani
Yusio
Sausani rana shkwa imani
Yusio
Shkwa imani
Yusio
Emi namba sera
Ugado
Yusio
Shira soni
Lesson kada kisasi yeuri
Ebo skarewa
Twenty up wiki tempo
Yadaji voice
Yadaji
voice
Kitye
Msela banya
Yusio
Eda Nikolago
Eshari wangu
Evidi vidi wa kufosi dula na ima
Ekeroni
Wosh
Efili da
usi Emdego chaka chabobo
Yusio Ebe
mbaya
Wosh
Eba
Nima
Besu
Twenty up macho chabo
Eswe kari aneka
Evi omi Etiago Wesley Kari Ambulati
Eba Chimami
Emsodoki
Etwente Aposhobo Zero
Etempo
Enyatu
Jisusia
Emdego Loki
Wesley Kari Amapirodi
Eduri Patio
Yusio
Ozo
Yusio
Wesley
Kari Amapotini
Yusio
Ematata Panya Tosi
Ema Buda
Yusio
Emi Masebo Igo Disipia
Mungu Akiba
Yusio
Ema Kapele
Yusio
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 Ema kapeli kasaba
Ema kapeli
kasaba
Ema kapeli
kasaba Ema kapeli kasaba
Ema kapeli kasaba
Ema kapeli kasaba
Ema kapeli kasaba Ema kapeli kasaba